Lukka sura sappo e tati. Aya chappande didi e didi. Yaki chappande tati. Dammugal biddingal. Yesu yaa uricha lima. O tokki garije e garihoy. E mo ekkitina. Goddo jami mo wi'i. Modibbo. Yimbe sedda tan kisata. O wi'ibe. Nduruwe nattidon to dammugal biddingal. Gam emi wi'a on. Dudbe ndola e gam natta. Amma be mbawata. To jomu wuro ngon ummake mabbi dammugal ngal. On daroto yasi. On piya dammugal ngal. On toro on bi'a. Modibbo. Mabbitan min dammugal. Amma o wi'ai on. Mi anda on. Mi anda to iwaidon. Nden on bi'ai. Min nyamdi. Min jardi e maada. A ekitini nder garije amin. Amma o wi'ai. E mi wi'a on. Mi anda on. Mi anda to iwaidon. Cendire am. Onon kallube. To on gi'i Ibrahim. E Ishaku. E Yakubu. E annabo en fu nder laamu Allah. Amma onon on burtinama. On boyai. Nyer indiro nyige. Yimbe na Yahudan kwen. Ngarai daga funa. E hirna. E waila. E fombina. Benjodo benyama nyamdu humto nder laamu Allah. Ratum. Wope chakitibe. Bengartai artube. Den wope artube. Bengartai chakitotobe. Bandira beam. Nder ayaje de ennani. Annabi Isa alayhi salam. Wi'i dammugal nattuki laamu Allah ko aljannan biddingal. Gamnon. Fugiddo nattuki wuro Allah ko aljanna. Dole bidda hore mudum. Nattirangal. Ennani. Annabi Isa alayhi salam. E dawlawal mudum yaki uricha lima. Se o tokki nder garije. E garihon pamaroy. E mo ekitina yimbe walde Allah. Ko e mo wajina habaru beldum. Se goddo wari gamimo. Wi'i. Modibbo. Yimbe sedda tan kisata. Maana. In yimbe sedda tan kisata kita Allah gareka nyalde jango. Natta wuro Allah ko aljanna. Nder aya chappande didi e nayi. Ennani. Yesu almasihu. Wato annabi Isa alayhi salam. Noti wi'i yimbe fu. Nduruwe nattidon to dammugal biddingal. Gam emi wi'a on. Dudbe ndola e gam natta. Amma be mbawata. Bandirabe am. To ennani. Yesu almasihu. Wato annabi Isa alayhi salam. Wi'i dammugal nattuki wuro Allah ko aljannam biddingal. Yimbe dudbe ndola e gam natta. Amma be mbawata. Den dammugal ko datal yaki wuro hite ko jahannama mjajungal. Yimbe dudbe bo e tokkangal. Amma ennani do. Annabi Isa alayhi salam. E hokka ko moye neddo chawori. Nattira dammugal biddingal. Bononno nanden o wi'i nder ayare nden do wi'iki. Nduruwe nattidon to dammugal biddingal. Gam emi wi'a on. Dudbe ndola e gam natta. Amma be mbawata. Bandirabe am, annabi Isa e holla en do, nde dammugal nattuki wuro Allah ko aljannangal biddingal. Dole seto bi Adama duruwi, taw heba nattuki. Ko wadi annabi Isa alayhi salam, wi sey e duruwoto bi Adama hebata nattuki wuro Allah ko aljanna. Bandirabe am, ndume woni ma'ana duruwiki do. Ramisalu duruwo ngo annabi Isa wi duruwen do. Hande dudbe njabayi. Ko ngada e imanu wiki. Annabi Isa alayhi salam o kisno bi Adama daga hakki. Dum ma wobbe kocci. Annabi Isa ma yayi do gafangal. Amma nandi mako dum hocci. Dum wadani goto der tokkube mako almajiri en mako ko fukara en mako. Den dum nangi mo dum wari. E battudi Annabi Isa alayhi salam. Gam non be ngada e imanu wiki Annabi Isa alayhi salam mayi. Dum ma wobbe nduruwida e dum der berde mu'en. Wiki no wadata annabi Isa alayhi salam warta biddo Allah. Bandirabe am, dum nduruwo mango der berde meden. Gam to na en durudu e nyuma berde meden. E ko yimbe mbiyata. To lalle se ko wala. En jabata gonga Allah. Ngaden imanu e annabi Isa alayhi salam. Mu Allah jomirao wadi. warti dammugal aljanna jaraydo bi adam wuro allako aljanna gamnun annabi isa alayhi salam wiido nduruen e nyumoji himbe e berde meden gam jaben gonga alla ngaden imanu e mako gam tona en jali iri nyumoji di der berde meden to lallayse ko wala en jabata gonga alla ngaden imanu e annabi isa alayhi salam tisno i adama daga hakki mo alla jomirawo liloy ha keben nattuki wuro alla ko aljanna gam en nani der ayare den annabi isa alayhi salam wi durwe nattidon to dammugal biddingal gam emi wiyawon dudbe dolay gam natta amma be bawata bandirabe am do annabi isa alayhi salam e tabbitinana in to na en durwudu e shiya imanu der berde meden to lallai se ko wala en kebata nattuki wuro alla ko aljanna gam non dole durwen der berde meden alen hakke meden ngaden ko alla yidi ko loden annabi isa alayhi salam mu alla jomira wadi warti dammugal aljanna bandirabe am dudbe hande e dola gam keba nattuki wuro alla ko aljanna amma be bawata gam dume gam be jabaay gonga alla be ganyi waduki imanu e annabi isa alayhi salam mu alla jomira wartiri dammugal nattuki wuro alla ko aljanna gam non e be jogi dina tan be tokki lawol ko e mabbe be ganyi gonga alla gam non be kalkai nder hite jahannama bononno yesu almasihu wato annabi isa alayhi salam tabbitinani en dira chappande didi e nayi yaaki chappande didi e jewetati wiki durwe nattidon to dammugal biddingal gam emi wiyawon dudbe dolay gam natta amma be bawata to jomu wuro gon ummake mabbi dammugal gal on daruto yasi on piya dammugal gal on toro on biya modibbo mabbitan min dammugal amma o wiyai on mi anda on mi anda to iwaydon den on biyai min nyamdi min jardi e maada a ekitini der garije amin amma o wiyai e mi wiya on mi anda to iwaydon cendire am onon kallube to on gi ibrahim e isaaku e yakubu e annabo en fu der laamu alla amma onon on burtinama on boyai nyer indiro nyige bandirawo am senana ko annabi isa alayhi salam wiyatama do ana hakke maada ko loda ko ngada imanu e annabi isa alayhi salam gam keba nattuki wuro alla ko aljanna ta alu wattu jabbo ko salo maana ta alu harmaya ajabai gonga alla atokkai dammugal aljanna biddingal ngal wato awadai imanu e annabi isa alayhi salam tisno mu alla liloyi gamta ali ha charel jabbake ko amai awadai imanu e annabi isa alayhi salam der bernde maada dow kanko woni dammugal nattuki wuro alla ko aljanna tisno mu alla jomirawo liloyi to lallai se ko wala a halkai gam non bandirawo am sai fama do wiki joni de fofata joni de nanta habaru beldum dum ko linjila dum annabi isa dum nanta dum alla jomirawo e mabbitamma dammugal aljanna gam natta e lawol waduki imanu e annabi isa alayhi salam tisno mu alla liloyi amma ta wani sai fama wiki bandirawo am charel e wara ngel alla jomirawo mabbata dammugal aljanna bononno nanden annabi isa alayhi salam tabbitini der ayare den do wiki to jomu wuro gon ummake mabbi dammugal gal on daruto yasi on piya dammugal gal on toro on biya modibbo mabbitan min dammugal amma o wiyai on mi anda to iwaydon den on biyai min nyamdi min jardi e maada a ekitini der garije amin amma o wiyai e mi wiya on mi anda on mi anda to iwaidon. Chendire am, onon kallube. To ongi Ibrahim, e Ishaku, e Yakubu, e annabo en funder lamu Allah. Amma onon on burtinama, on boyay, nyer indiro nyige. Bandirabe am, do e siptorana en kowadi e jamanu annabi Nuhu. Nde Allah jomirao halkiri duini yaru e ndiyam. Owadi annabi Nuhu, sahi jirgiyal ndiyam, ko lanawal. Annabi Nuhu e wajina na imbe. Dowi ki Allah jomirao halka e duini yaru. Gam hakke. Gam non be tuba. E ala hakke mabbe. Amma yimbe jamanu annabi Nuhu ganyi ngada imanu e mako. Ben ganyi tubu ki be ala hakke mabbe. Hacharel ko annabi Nuhu timmini sehu ki jirgiyangal. Ko komiwal ngal. Alla jomirao umrimo. O nattina iyalu mako ndirmagal. E dabbaji duni yaru didi didi. Gorum e dewum. Gada annabi Nuhu natti jirgiyal ngal e iyalu mudum. E mardiji ko dabbaji di alla jomirao umrimo wada ndirmagal. Se alla jomirao e hore mudum. Mabbi dammugal jirgiyal ko komiwal ngal. Se alla futti yofo iki ndiyan tufana. Diga daw elei. Nde yimbe jamanu annabi Nuhu, ngi ilalaybe kalkay. Sebe ngari ebe piyana annabi Nuhu dammugan. Amma kaito, alla jomirao arti mabbi dammugangan. Enoni yimbe jamanu annabi Nuhu kalkiri, gamshia imanu mabbi. Gamnun bandirao aman hetindi todo, tajabu kalka gamshia imanu mada. Bo yimbe jamanu annabi Nuhu. Gamnun bandirao am, ta sattin bernde maada. Durudu e ko iri dume fi. Kadai dumma jabuki gonga Allah. Kadai dumma waduki imanu e annabi Isa alayhi salam. Tisnomu Allah jomirao liloyi. Gannon, say tuba ala hakke maada. E waduki ko halli. Ko loda ko ngada imanu e annabi Isa alayhi salam. Gamkeba kisa. Daga kita Allah gareka nyalnde darangan. Natta uru alla watu aljanna. Aya chapande didi ya jowetati. Annabi Isa alayhi salam dauti wiki. To ongi Ibrahim, e Ishaku, e Yakubu, e annabo en funder lamu alla. Amma onon on burtinama. On boyay, nyer indiro nyige. Bandirao am, lalle seko wala. Nyalde darangal. Bengadai imanu e annabi Isa alayhi salam. Bemboyai bojji naudi. Dingalare iridender hita jahannama. Amma gadude imanu e annabi Isa alayhi salam. Jodo doto e annabi Ibrahim. E annabo en alla hori bender aljanna. Tobe nanta beldum dum ha abada. Gamnun bandirao am an hetini todo. Ta jabu shia imanu mada. Do annabi Isa alayhi salam. Haduma natuki huro alla ko aljanna. Gamnun tayi di kisa kita Allah. Natta uru Allah ko aljanna. Se ko loda. Ko ngada imanu e annabi Isa alayhi salam. Dammugal aljanna. Amma ta wanyi. Nyalde darangal awiyay dami anduno. Awayay bojji naudi kalludi ni gala keron. Nder uro hite ko jahannama. Bunonno nanden. Annabi Isa alayhi salam tabbitini nder ayaren den do wiki. To ongi Ibrahim. E Ishaku, e Yakubu, e annabo en funder lamu Allah. Amma onon on burtinama, on boyay, nyer indiro nyige. Aya chapande didi e jowenay, annabi Isa alayhi salam wi. Yimbe na yahudan kwen, ngaray daga funa, e hirna, e waila, e fombina. Benjodo benyama nyamdu humto der lamu Allah. Bandirabe am. Do annabi Isa alayhi salam e tabbitinana in fu koli bemo ko fu gadube imanu e annabi Isa alayhi salam fu na hirna wayla e fombina nyalde jango ko nyalde kita be nattay wuro alla wato aljanna to be jodoto der beldum dum ha abada bu nonno nanden annabi Isa alayhi salam tabbitini der ayare den do wiki yimbe na yahudan ko in ngaray daga funa e hirna e waila e fombina be jodo be nyama nyamdu humto der lamu Allah bandirabe am hande wobbe mbi'a ay Allah jomirawo liloy annabi Isa gam yahudan ko entan amma do annabi Isa itabbitinana en Allah jomirawo liloymo gam o hisna bi adama fu daga hakke na yahudan ko entan gam nun bandirawam dammugal aljanna e mabbiti gam maada sai ngada imanu e annabi Isa alayhi salam ala hakke maada tukka lawal Allah gam keba nattuki wuro Allah ko aljanna barka imanu maada do annabi Isa alayhi salam aya chapandi tati Yesu almasihu wato annabi Isa alayhi salam hengi tiri e biki raddum wobbe chakitibe be ngartay artube den wobbe artube be ngartay chakitotobe bandirabe am dume woni maana wiki chakitibe ngartay artube artube bo ngartay chakitotobe yahudan ko en kocci de kambe entanirabe Ibrahim kambe artata nattuki wuro Allah ko aljanna gam kambe Allah jomirawo hokki attawra e jabura e defte annabo en amma be ganyi linjila dum annabi Isa gamnun annabi Isa alayhi salam e tabbitina na bedo debe kocci ko e mabbe kambe goni artube Allah jomirawo wartiraybe chakitibe yimbe daga leddi fere fere der duniyaru gadube imanu e annabi Isa alayhi salam tisno mu Allah jomirawo liloy nattay wuro Allah wato aljanna amma yahudan ko en ganyube waduki imanu e mako kebata nattuki gam shiya imanu mabbe do mako gam non bandirawo aman hettini todo dammugal aljanna e mabbiti gam maada sey ngada imanu e annabi Isa alayhi salam tisno mu Allah jomirawo liloy gam amma kisa kita Allah gare ka nyalde darngal natta wuro Allah ko aljanna gam non bandirawo am ta jabu kalka bo yimbe jamanu annabi Nuhu gam shiya imanu gam non bandirawo am sey ngada imanu e annabi Isa alayhi salam dammugal aljanna gam kisa natta wuro Allah ko aljanna afami dum bandirawo am emi do Allah jomirawo dautana en famu aya jede amin.